moyo wangu najua kichumbe upendo dawa yake nini. Moyo wangu najua kichumbe upendo upendo nasisitiza upendo jama upendo 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 nasisitiza upendo jama upendo.
Sababu yangu achana na tamaa, wewe muamini Mungu yeah. Oh. Akaniambia mama yangu ulinde ujana, neno la mwisho toka kwangu yeah. Niliposoma Biblia manabii wanasema mpende jirani yako tazama Qur'an inasisitiza amani ndio siri ya pendo pendo
pendo pendo nasisitiza upendo jamani pendo 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 nasisitiza upendo jamani pendo.
Mbaya wako ishi vizuri na majirani kijumbe oh. Usipende nafsi yako wengine kwa watu wa thamani kijumbe oh. Kwani hakuna anayejua nitakalofika kesho kijumbe yeah. Kwani dalili za mvua kuna mawingu na upepo kijumbe
nasisitiza upendo jamaa
upendo
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 nasisitiza upendo jamaa.
Ende jirani yako.